አሜሪካፍ ለለባን ወንጌላ በከማ ሪቨረንድ ዶክተር ቢሊ ግራም ሮቪደር በጀቱን ቁርአን ለዲደሪ ተኩ በረኩመ ለማፍቁር ሰደት ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተን ሰገልት አዱኛ ተናራ ዱአን በቆታን ቢሊ ግራም አፍሪካ ራቀበ ላቲን አሜሪካ ኤዥያፍ አውሮፓ ማራኬሰት ጋማ ቴሌቪዥዮናፍ ኦፊሳኒ ሰርገመኒ ምስራቾ ወንጌላ ኡመተ ሚሊዮን ሄዱት ለለባኒሩ ካናኒስ ሉቡ ሄዱ ገራ ወንጌለ ሰጃል አሰኒ ከን ክርስቶስት ሀወተኒሩ ቢሊግራም ጎርሳ አመንቲ ሚቹፍ ጎርሳ ፕሬዝዳንት ኦፍ አሜሪካ ሰኒል ተዋደምባሲን ፍረነማ ማራቱራን ፍረና ያደኖ ከበጃ ከነሞ ተቂቆፍ ቢል ሰመለመረ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ካፒቶል ጀረሙ ከሰት ገጌ ሰሙሌ ጎራሜራፊ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍረና ያደኖ ከበጃ ሳኒ ከን ቢል ሰመለመረ በከቡኦቶ ኡመታ አሜሪካ ረፕቲ አርገሙዳን አከስጀረን
Today we give thanks for this extraordinary life. And it's very fitting that we do so right here in the rotunda of the United States Capitol.
Har jirenya ajaiba ayyana qabeesa kanab kabaja kenya ibsinam. Har bil samamare capital bakka senan ummat America bareda kesatti walge kesatti sirna kabaja sanif gitugagechna. mana kana kesatti american biye kadanna dan jiraate sauce yadanna
biligram nama maraqittuman kan ilalanif nama jallachudan bekamu yorotok apartheid africa kibage samurmudan jama wongelalalla bandrat akaste anitwan
Christianity is not a white man's religion and don't let anybody ever tell you that it's white or black Christ belongs to all people
kristanuman amanti adi qofomiti enyu amantin kun imma adifi gurracha gode akka senitti himuf ina yaminafi kristos kan alanama hundati
lambiwon oromo ministry biligram wolin hujjitu qarar gatan kesalle hafofis nejira kanin kesato kuluba doktor gamachis testabu bati wujiwon gelaf ministry sani wolin hujjenera ittufufnes ni hujjenna jedani biligramin attamitti adattu jede gafatentre
biligram inni angastikan inni isani timbetamani dikutani lallaba wangela gutumma addunya walingeda gutumma wa addunya walinga uduwa mutuntani gukutta namota gukutta presidento ta america rakaze amma namota tikka billota africa ke sijirani fi asia ke sijirani untumara nandudan nama wangela lallabani da namota miliona ta ibbutan nakamani da untumara chala musne jel kabahi technology television ida fi filmi addatin wangela namalalabani da gutumma sinyat presidento ta america untumma ti ti muakka gorsa furati fi gorsa sirna namusa namakenna turani
akho gana ulda kristiana nama ta e hojjete akna mohji wangela gutumma dunya rat yero kana nanne e hojjeta jurutti bili gram sindrene ke sanke satti ibagari san qabatam fakkenya san sinifta anmal
Telegramana fi fakkenyuma gudda heddu nama kabanita sokofa tajajilli hojin sali walda kristiana ke satti yokimo dalna walda kristiana ke nama ittifame tae telegram walda kristiana ke satti hatawu mana motumma ke satti namoji balla hojjeda motota america president richard nixon rakaze amma john f kennedy ti amma lyndon ti amma barack obama ti nama gorseda kana fi tajajilli sali mana waqayyo ke satti si mana motumma ti motota ke satti si nama kibba gudda fi deka kana wajinnu yojennu wajinnu yongela wajinnu yoki moji waqayyo no yojennu agar tokke duwa kantani motumma ilman nama tuku akadanda utti nama fakkeni gudda nu ftani indu marachala mo kana ni ramfanni falma fi qabso gurracho ni bi america ke satti gocha turan ogantumma dr martin luther king isan martin luther king yojini walitti tiyenya gudda nama qabacha turan american simmo worra gurracha fi irga busu akafenni su nama dubbate kanaf yero walchi gutti araramu yero rakkina timmo bilisumma akasuma simmo chubuda fi hida fi sanarras nama onnaka sangargar ba nama gojeta wante fi kunduma kenya fakkenya gudda tawde gudda
ikisini ga waqayyo arrasu ni kenne qarra argattani addunyarana na ilama wangela lallabu barakana keessa tika keessa tokko carra kanani ministry reverend billy graham walin yokanis mo isani walin yokan namo tasani wujin nojetani wujin kallati dal walargitani dubachu carra nal gatan jira ministry sani wujin ni satau
ministry sani wajin baye walit yenyen qabana yero baye charlotte nandema biro sani timis telegram center in achira achira kutan mutanno hirmachu gorsa kutachu shakala sani rabaru sia baye gonira gara kula drastic mo walit tanno kenya baye walit yechina bishopino jini wajettu si as north american lutheran church kesapi dr billy graham akasmasimo ilma sani franklin graham wajini walit yenyan wajenna kesuma institution guddan to kujira gordon conwell kendira mobiya charlotte kesuma gala charlotte north carolina kesa gani jeans wulti yenye qabna gana kanandros television kenya ros television mo arati gadanta lebsi farati why billy graham alota afrikar gota biye kenya kesuma oromo giddu da kali fakenya kasantani fi wogantum ma sane tafakenya takabarti za takka documentary ya baye yesira dara kula drastic kan engona baye rabarra anamma yero kan hetinjira republic of haiti ke sanjira chesu jinin hazajira achisi wuci gudda ibba gudda kesuma haiti ke satti sochin lafa ta e namoni ga da mu gudda ke yero galan wuci gudda kan wuci kan kesa tajajira biligram kesuma kan ilma sane samaritan first kanjira
e tore gada fiko saduma ta nama gudda motonni biye lafa dagge fatan e presidentonni biye sane kesa san agan adunyarra kanjiru namoni idosan abatani wongela lallabanitti gurru gutu kenno fidan nama isan agawu kana daloto boriti fi jirenye sanirra fakkeni akami fudatu ergan gama kesani
wanga gababdu da tokkofani namni tuffatamu biligram yolumma sanitti nama wanta kutti ingalan jiramani tuffataman tura yero ba yin dubbatu ani adunyarra na ne kana hunduma hojjechu ko waqayyunis nandin kifatta mali barkani na wamis nanadin ka nama baaki tu fatama ture nama wanta ko tingala injeda mletu adunyara nanne uji kana hunduma wujje to kofa kana farra namoni akana mantu fanne derga gota ke nyakan tu fanne sarayo ke namevi ilmo nama wanti ni hojje chu injande ni inju nama fa tajajila ke nyake sati dang amun nuranje tajajila yesus kristos yo fudanne dang dang kabuture dallang kabuture institution bureau yo kimmo abata gurgudda ijare ke satti ni damne adunyawo tumarati wantam sau gadi ba utur sakana kam biligram ra arginus injituma tajajili kenya ana kulkulumma wa kayo holda kristiyana ke satti watti danga mundu banje white house ni inde musural kan sa white house inde mani dubatan presidento takana jalala tagarti su duwala ifanna da binde musural yero murman yero mutum monni garmale namotarakitan isa itinjitu da binde musural yero mutum monni wanga gayi hojjetan jabata itinje du mun inde musural cheto ko to ko mo fa kenya fi jirenya da bilki intan ke zasti jironi chu mutti ku fe jirenya sa mi da me namni fi sajibbe na birata batan na jajjabe sani na mana godan ya da bilki intan kana tajajin li bili graham jajjabe su qaba ifachu qaba horsu qaba kanun ma wa kesa qaba na ma gutta adunya kun tabde ata uyu male garu legacy sani gorsi sani wajin sani barabaran ha fa tiafa isani ra wan gutta barana daloni kenya kesuma daloni darga gorni oromo kasuma sin mobiyo biota afrika do adda ke jiran bai rabarot jiri tan abdata ana fakenya gutta naman yeront mai rabarot
luba dr gamachis buba itsanu kemitanif maqar agefoto te kenya heddu galatoma
atis galatoni tujube galatoma udumis
kabron namni andubise kutamin sota ke sekandrat addo burtukan ayanati Adde Burtukan, Ministri Billy Graham walin hujjechun akkasumas isaan walin illee wal arguuf nama carraa argate keessaati. Jalqaba isaaniin kanaan arge gama televiziyoonaa lallaba isaan dabarsaniin jette Adde Burtukan.
Akkuma beekamu gaa isaanii akkuma lallabdoota baay'eenii lallabanii tiviirraanii yommuu isaan lallabanii teenyee dhaggeeffannaa taa'ee dhaggeeffata personaalii wanti isaan lubbuudhaa godhaniif baay'ee nan arga akkasumas immoo ana bu'aa guddaa kan na buusanii barsiisa isaanii barsiisanii yeroo lubbuu haraa waamanii isa teenyee dhaggeeffanna karaa tiiviidhaati kan isaan beeku dura bu'aan isaanirraa argadhe waamichi isaan lubbuu haraadhaaf go'an sunii anaanis keessa koo keessa waan jiruufi baay'isanii barumsa guddaan isaanirraa baranne karuma tiiviiti kanani jalqaba isaaniini bare jechuudha.
Atiga Billy Graham wajjiniin yookaanis immoo ministri isaanii wajjin hojjechuudhaaf namoota carraa argatan keessaa tokko maal hojjetaa turte isaanii wajjiniin?
Biyya Ameerikaa gad dhufee kaalejii deemee achitti digirii sooshaal workarii eegan argatee booddee hojii barbaadde chaan ture asumaanan wajjiri sani addo kana Minneapolis ke sawanta efi achitti dake hoji mana apply gode hoji gana apply gode wode hoji sambra gade department in case ajita kremo kani counseling iti namoti wori gofta atan wori buharan lichula wori ukupsatan wori ratin ajajja kabani tala'an biyya lafa guutummaadha su gara departmentii sanaa dhufa wanta jajjarsiisaa ta'e isaanumatti dabarsinii kennaa wanta jajjarsiisaan taane garuu wanta isaan barreessanii lafa kaa'anii yeroo du'aatti kan nama jajjabeessu yeroo dhukkubaatti waldoota naanna'aa isaanii warri barbaadan paastaroota warri barbaadan akkuma kana kan qophaa'ee jirutu jira kan isaan biligiraa kan isaan qopheessanii achumarraatu xalayaa sana gaaffii namooti gaafatan deebisna jechuudha. Baay'een biyyuma lafaa guutummaa irraa dhufa kan nama dhibu lafanitti dhalate illee muggi keessaa illee yeroo namitti xalayaa namooti iddoo sanaa illee dhiseenii itti argatu ture. Dipaartimentii fi guutummaatti gaaffii namootaa kan deebisan rakkina namootaa kan deebisan gargaarsa namootaa kan qaqqabanidha kan namichee jechaa ture.
Innaa ministirii Biilii Giraamii wajjin hojjetaa turtetti isaan waliin wal arguudhaaf carraa argatteetta?
Eeyyee isatti baay'ee waaqayyooti guddaan gammada yeroo waggaa waggaatti dhufaniidhatu isaanii tajaajiltoota isaanii yookaan hojjettoota isaanii dhufanii yeroo itti galateeffatan yeroo itti attan maaltu akka ta'e akka jedhani maaliif isaan waajjira kana keessaan hojjetan isaanii Shaarlatiin taa'u garuu biiroo kana dhufanii itu ilaalu waajjira isaaniitti dhufan ilaalu waggaatti tokko dhufanii tajaajiltoota isaanii yookaan immoo hojjettoota isaanii galateeffatu waan adda addaas immoo itti dubbatu. Kanaafanii carraa argadhee isaanii wajjin wal argee baay'ee yeroo fudhatanii yuunattaa sa'anii maqaa koo gaafatanii eessaa dhuftee nam biyya Itoophiyaatiin dhufe jedhee ittimee eeyyee bara Alisillaaseen bitaa ture dhaqeetti filallabeera jedhanii yuunatti manii akkasumas immoo Firaankiliinii yeroo baay'ee akka biyya Itoophiyaatti deddeebi'u akkuma kanatti walii wajjin dubbannee.
Ilmi isaanii
jechuun. Eeyyee baay'ee waaqayyooti gammada isaanii wajjin irraa kan argadhee dubbachiisaan dubbachuu kootiif isaaniif dubbachuu kootiif.
Egaa nama guddaa addunyaa birattis biyya isaanii birattis nama beekamaa akkasumas amala gaarii qabaniin wangeela addunyaa guutummaa irratti dabarsuudhaan nama beekamantu Roobii Darbee addunyaa kanarraa godaane. Dhaloota boriitii fi jireenya Biilii Giraamii wajjin wal qabsiiste waan jettu yoo qabaatte.
Nan gammada baay'ee gaaffii kana na gaafachuu keetii fi gaafa dubbatanii maal jedhani gaaf tokko atoo nama umuriidhaan guddaadha. Attamittiin muuziqaa adda addaadhaatu gaafa isaan lallabanii muuziqaa ficcimaa kanatti faarfachiisu faarfannaa irratti. Kanaaf attamittiin ituu jedhanii gaafatanii ninnaani bara kana keessa jenereeshiniin kun muuziqaa dhaggeeffata. Kanaafani muuziqaa kana isaanii dhiyeesse karaa muuziqaa sanaa wangeelli akka qaqqabu godha jedhan. Ergaan isaanii inni guddaan jaalala. Isaan dhaqiiqaa 30 kan isaan baay'ee baay'ee lallabanii achirratti garuu waa'ee jaalalaa waa dubbatu. Kiristoos si jaallata. Gara waaqayyoo kottu waa'ee jaalalaa lallabu. Waa'ee firdii isaan bira hin jiru. Jaalalaan namoota akka kiristoos nama jaallatu. Waa'ee fannoodhaa lallabu. Kanaaf nuyis akka tajaajiltuu tokkootti anis warra biraatiifis ergaa ta'anaa wargara fuulduratu warra hojjennuufis jaalala. Kiristoos jaalala akka ta'e akkuma isaan waa'ee jaalalaa lallabanii namooti kumaatamnii daqiiqaa 30 isaan lallaban sana keessatti dhufanii gooftaa fudhatanii waaqayyoon dhuma keenya gargaaree jaalala duwwaa akka lallabu isaan jaalala kan isaan lallaban meeshaajiin isaanii kana anis immoo kanuma hordofachuu.
Adde Burtukaan Ayyaanaa ibsaa naa kenniteef hedduu galatoom. Reverend Dr. Biilii Giraamii bakka jiraataa turan. Kutaa North Carolina Charlotte kan argamu bakka biqiltuu laayibrarii isaanii Memorial Prayer Garden jedhamu haati warraa isaanii Ruth Graham itti awwaalaman cinaatti har'a waaree irratti sirni awwaalcha isaanii raawwateera.